How are you say? How are you them? With your door, magiza vile ndani na ingiza kanapenda nikibinja nikatamu kama pizza. Kali nipata jana nikiiva samoja kwa giza jokutu nikakapeleka keja. Chup 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 ivuo nitamkaluo, kakisema kananyesha simbuo na kapipipiga uo nitamkaluo. Napenda iyo pusi kama uo jini fanta fantastic fantastic. Karataka nikalambe izo jegi kana prefer prefer stick fantastic. Kupakula bila ndiko na kajui juni
odi wa kolombo kuredana ndo napenda. Na kama unawashanga joki nduku na kupenda saiki ya mapenzi inisha sarenda nipate na mangoko kama sita tukisonga. Fanta fantastic fantastic. Niheri ni kuchome na kinduku ni kushike majegi weekendi kam hizi za betu furai na utamu flani hapo inatembea kwa magoti. Fantabulous kwanza ukimoga joti kijiti ikisha splash kitu white gospel songs kama Yesu ni mwadhani. Fanta fantastic fantastic. Mpo wako kwangu sitambui sema fanta fantastic fantastic. Nimeiva singo za marui sema chup 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 ivuo nitamkaluo, kakisema kananyesha simbuo na kapipipiga uo nitamkaluo. Napenda iyo pusi kama uo jini fanta fantastic fantastic. Karataka nikalambe izo jegi kana prefer prefer stick fantastic. Kupakula bila ndiko na kajui tu
alua alua tam tam lua alua tam alua alua tam tam lua alua. Penduka basi ni kupige za mgongo backshot backshot zangu si uongo bojongo nishikanishe mpaka na ubongo. Bei ya mafuta imepanda si uongo squeezy squeezy sezi tembea na be chwani heri ni chomeneo kigode squeezy squeezy sezi tembea na be nasema chwani heri ni chomeneo ki. Mina washa kingwariti adharani siku ni lazima nikachome na jirani alafu ningesaid ni download mangwati yoi da ingine ni masingo nilikopi. Chup 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 ivuo nitamkaluo, kakisema kananyesha simbuo na kapipipiga uo nitamkaluo. Napenda iyo pusi kama uo juni fanta fantastic fantastic. Karataka nikalambe izo jegi kana prefer prefer stick fantastic. Kupakula bila ndiko na kajui juni.